በበለጠ ስለ ሰማውቅ ምን ፈልግ መክሊት ሃዴሮ ብዙ በእንግሊዘኛም የተጫወተቻቸው እንትኖች አሉ። ታዋቂ ናት፣ የአርት ሰው ናት። ይሄ ነበር ሰዊት።
እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችን። እንግዲህ ስለ ሷ ማወቅ ፈለጋችሁ መክሊት ሃዴሮ ብላችሁ ጉግል ብታረጓት ስራዎቿን ማየት ይቻላል። ስለ ኢትዮጵያዊት አርቲስት ካነሳን ዘንዳ ሜሮን ጌትነት ባለፈው በዲሴምበር መጽሐፏን ታስመርቃለች ተብሎ ነበር። ያ ፕሮግራም ተቀይሮ ወደ ማርች 28 ሆኗል ተብሏል። ቀኑ ሲደርስ የበለጠ መረጃ ዘንላችሁ እንቀርባለን። ከቻልንም ራሷን እንደ ራሷን አምጥተን በስልክ ወይም በአካል አምጥተን ውይይት እንደምናደርግ ቃል እንገባለን። ግን ዝግጅቱ ወደ ማርች 28 ተቀይሯል እንዳልኳችሁ። የበለጠ መረጃ ስናገኝ በጊዜው እናቀርብላችኋለን። ያንኪ ያሱማፒረ አድማጮቻችን፣ በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩን። This has been the Voice of Ethiopia from Fresh Air Community Radio, KFI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul. We'll see you next week. Thank you for staying with us. Che anni ho esagira oh, oh, oh.
You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and on the web at kfai.org. Radio without boundaries.
Azuko, 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 Azu Ya, yeah, Demparo de
Ya, yeah,
Serio.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
After using cannabis, you can operate some things, but one thing you should never operate after using cannabis, a motor vehicle. In Minnesota, driving high is a DWI. Extra enforcement now on Minnesota roads. A message brought to you by the Minnesota Department of Public Safety.
Staying home for the holidays, but would appreciate a friend? You're never alone when you have KFAI.
That's right. KFAI's 24/7, 365 live broadcast is with you no matter the season.
Take a load off and stay a while at 90.3 FM and around the world at KFAI.org.
Ifama, haye akam jirtu dhaggeeffattoota keenya harra si dhufne jirra harra kan qabanne dhufne e-commerce dha e-commerce maali dha e-commerce akkamitti jalqabdu kanarratti kan mari'achuudhaaf deemaa jirru egaayi e-commerce duraan dursee e-commerce maal akka ta'e erga mari'anneen booda gara e-commerce irraa gara e-commerce akkamitti jalqabda kanniin kanniinitti deemna egaa kana keessatti waan yoo danda'ame wanti isinitti argisiisu hin jira kan keessatti iyyuu akkam gootanii bantuu akkamitti hojjattuu kan jedhu kana baay'inaan egaa sirritti irratti mari'annaa jedhee yaada wanta kana kan qopheessuu yaalnee fi yookiin qopheessuun kan qopheessinee fi waan tokko tokko waan nu qunnamuu fi jechuun namoonni gaafii tokko tokko nu dhiyeessu akkamitti waan kana irratti hirmaannaa jedhu yeroo tokko tokko immoo rakkoon tokko tokko nu muudachaa jira nuti yeroo ammaa kanatti ittiin hojjechaa jirra garuu rakkoon tokko tokko nu muudachaa jira fakkeenyaaf namoonni nuti hin beekne yookiin immoo bakka hin beeknetti nu gaafachaati kan isaan jiranii waan garagaraa e-commerce dha jechuudhanii nu gaafatu isaan kanas wajjiniin rakkannee jirra jechuudhanii egaa egaa waan tokkoon isinitti dhiyeessa jedheen ture kompiitara biraarratti waan hin fayyadamuu fi kompiitarri na eeyyamu hin dandeenye silaa isinitti argisiisanii hojjannaa jedheen ture egaa na dhiifama na gootu malee silaa kan koo iskiriinii irraa isinitti argisiisanii fuunduratti tarii yoo fedhiin jiraate egaa gaafiin baay'inaan dhufe hin deebisnaa wanta kanaa namoonni gaafii qabdanii bilbilaa namoonni gaafii garagaraa qabdanii gaafii yoo qabaattanii bilbilli keenya 6 12 41 duwwaa 980 egaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa KFAI wajjiniin ta'uun kan qopheessudha. KFAI 90.3 kuni FM'dha. FM Minnesota jiruudha 90.3 FM Minneapolis kan argamudha. Simbirtuu wajjiniin ta'uudhanii sagantaa kana qopheessina egaayi sanbata sa'aatii 5 jalqabe hanga sa'a 6 yeroo hundumaa jirra. Kanaan amma gara jalqabneetti deemna. E-commerce jechuun mataa isaatiin maaliidha? E-commerce'n wantoota biraarraa maaliin adda ta'a? E-commerce'n gabaabumatti e-commerce gaafa jennu commerce yookiin immoo daldala interneetii jechuudha. Karaa interneetii daldala gaggeeffamu jechuudha. Asirratti namoonni baay'een waan nu gaafatan tokkotu jira. Yeroo ammaa kanatti e-commerce yookiin interneetii wajjin wal qabatee namoonni baay'een gaafii bitcoinii fa'a gaafatu. Cryptocurrency bitcoinii maalii waan akkasii sana gaafatu. Nuti waan akkasii encourage goonu waan akkasii keessa isin gallu waan akkasii bitaas isiniin hin jennu. Duraan dursee wanti bitaa isiniin hin jennee fi waan akkasii kana of eeggadhaa kan isiniin jennu e-commerce haa ta'u daldalli kamiyyuu daftee guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 7 tokko ji'a tokkotti duroomta kan jedhu soba. Kanaafi warra akkasisi nin jedhan ofirraariya. Jiya tokkotti yookiin torban tokkotti yookiin guyyaa guyyaadhaan kuma tokko argattaa, dolaara dhibba lamaa argattaa, kuma argattaa, kuma shan argattaa. Just that's false. Akkamitti akka isin dhiibanii gara waan akkasitti isin galchan warra godhaniidha. Asis biyya Ameerikaa kana keessa hin jira, Itoophiyaa keessas hin jira, dhageenye jirra. Namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru, dhagaa jirra. Asitti baay'eedha kan dhagaamaa jiru. Namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii sana jiranii kana daldalii bitcoinii bitii maalii cryptocurrency bitii hin gurgurtaa hin daldaltaa maalidha. Inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman dogecoin cryptocurrency walumaa galatti kan gubbaa jiru egaa cryptocurrency dha. Rakkoon cryptocurrency real good wanta jedhamu hin jiru. Real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaanii qarshiini isa waraqaan nuti baannee deemnu kuni really dha. Even though real values qabaachuu baatu really dha. Real value jechuun qabataman fakkeenya fi qarshii miliyoona tokko dolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraannee namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu. Namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni dolaara hin beeku taanani dolaara miliyoona qabaanne dolaara miliyoona kanaa si kennaa beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko yookiin aannan wayii naa kenne yoo jedhanii dolaara kee miliyoona anuun beeku maal la fayyada inni jedhanii namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun dolaaruma mataa isaan dolaara egaa baay'ee kan baay'ee beekamu qarshiini kan fudhatama argatu yoo hundi irratti walii gale yoo hundi bareedha yoo hundi beekedha. Kana garuu yoo cryptocurrency ilaaltanii jettanni qarshiin egaa printi ta'eeti fiizikaalidha. Keessii keessa godhachuu dandeessu, baankii keessa rattanii kaa'uu dandeessu maalii jettu. Wanti cryptocurrency jedhamu kun kompiitara keessa qofa wanta jirudha. Lakkoofsa wanta biraan jiru. Lakkoofsa tarii kan dhugaa hin jiru jechuun kan hojjetanii takka ol ba'aa, takka gadi bu'aa, takka hin gurgurtaa, takka maal jettaa akkuma stock markettii kana. Isa keessatti lakkoofsa maan taphatu? Lakkoofsa sii dabaluu, lakkoofsa hin hirrisaa, lakkoofsa hin dabalaa maalii jedha? Booddeerraa egaa yoo lakki naga'ee jettee waan qumaariin kun yookiin targaan taphadhu kun naga'ee gaafa jettee dhiistee gara qarshiitti jijjiirattee qarshii fiizikaalii fudhachuu ni dandeessa ta'a. Inni guddaan garuu tokko waan geemii ta'ee fi geemiidha namni hin dhiisu. Lammaffaa namni baay'eenis erga galeen booda erga dhaqeen booda yoo dhiise maal goota? Yoo achi keessaa yookiin fudhatee obade yaa eenyuu koo eetta? Eenyu qabatta? Eenyu argita? Wabiin kee maaliin? Maallaqa baankii gaafa keenyu baankii amanneeti. Baankiin sun jira. Maallaqni koo homaan ta'u maaliif yoo rakkoo wayiillee uumame baankii sana nan gaafadhaa jenneeti. Lammaffaa mootummaanis baankicha qarshii agasii lafa kaa'ii jedheeniti kan inni hojjisiisu. Warra kana garuu qilleensarra warra jiraniidha. Ofiisiin isaaniiyyuu warra hin beekamneedha. Liidariin eenyu akka ta'e hin beekamu. Lammaffaa hunda caala amma akkuma addunyaatti iyyuu mootummaan hedduun sodaata jiru. Maaliif mootummaan fiskaal poolisii kan ordoo kan fiskaal poolisii kan murteessu mootummaadhuma mataa isaatiin tokko kan nuti barbaannee fi mootummaan jiraachuu kan qabuu fi fiskaal poolisii kana akka to'atuuf jechuun dhimma qarshii kana wal qabatee kanaaf qarshiin yeroo barbaachisetti maxxansuu yeroo barbaachisetti immoo qarshii ikoonoomii keessaa sassaabu waan akkasii kana akka hojjetuuf. Isaan kun namichi Nikosoo Nataashii maqaa isaa exactly hin dhoofne namni kun jalqaba uume yoo jedhanii. Namichi kun namni akkas jedhamu fiizikaalii namni beekamu hin jiru. Namichi tokko as bahee garuu Awustiraaliyaadha. Namni sun aanaa jedhee egaa gafa wankana kanjal kabnef 2008 economic crisis one to refi economic crisis ikana decentralized gochura mallak yokini mosochi deldela iba motuma jala basu dafi jedet sana jachun it is anti government of any country kambiya kamiyochun kanammo motumondi tole jadani fudatan malifi mirgesaniti deme publici miduni saino lu malif namonni greedy wantani fi namonni greeding kuni mallak hangabar badani samani waltqabani fudatani badu yokeni mo dimagara garate raolchu kanafi america ke sattes toko biliena furtamisadi same kanini qabame lamma fadel dalli garagara illegal wanta tay seran ala dragging garagara kanitti nojjatamu kanitti yakki via la farranger hundi kanitti nojjatamu kanafi featuring cryptocurrency natti mullatu so cryptocurrency ra ofegani sininjera imma cryptocurrency kanumanjera sarana la sanittimbo sanisnuttimbo nuti dimmi kenyara guai e-commerce ti akumani sininjere e-commerce ni internet ratti gurgurama internet ratti gurguru dandes internet ratta kamti gurgurta mal ratti gurguru dandes platform in internet ra ittin gurguran mali rain isankanan isinittima advantage fi disadvantage sa isani wajjini nisini kayechu e-commerce gurgudda jedaman addunya ratti isankanada e-commerce ni gurgudda jedaman duran durse amazon baye gudda wagatte ga baradarbe qofa revenue ni saw kingalinisa billion ibajafi sodomi torba actually revenue ratti walmart tu chala walmart in baradarbe nanno biliena ibba jafi saddetama o ken saddetami tokko wana kasiti kanin argate garu walmartin kana kanin argate erga e-commerce tijjiramei kanadura ikara o e-commerce in torre fisicali rumatore tane alibaba alibaba ne de biliena ibba tokko fi sodoma ol kanin nojjate JD.com kan jedhamu chaayinaatti kan hundaa'edha dhaabbanni kunis kan chaayinaati baay'ee guddachaa jira baay'inaan chaayinaa keessatti kan hojjechaa jiru JD.com kuni taanee shopfaayinii dhaabbata kanaadati garuu ameerikaa keessatti baay'ee beekamaa shopfaayinis haalan hojjechaa jira naannoo biliyoona 8.8 hojjateera ebayni dhaabbata ameerikaati naannoo biliyoona 10 kan hin hojjate kana keessa kamittuu gaariidha akkamitti hojjannaa irratti kan jettanii gaafii garagaraa warri dhiyeessitan jirtu gaafii yoo qabaatan ammas 6249 dhiyeessaa isiniin jenna egaa isaan kanarratti keessattuyyuu warri dubarti ijoolleen shamarranii biyya arabaa jirtan biyya garagaraa jirtan kana quba qabaadha warri biyya keessa jirtanis kana quba qabaadha warri biyya alaa jirtanis quba qabaadha warri biyya arabaas jirtan warri biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis pilaatformiiwwan kanarratti gurguruu ni dandeessu kanaaf shamarran biyya arabaa jirtanii qarshii biyyatti ergee nyaatame badee maali manana ijaaraa keessattuyyuu shamarran baay'een gara biyyaatti qarshii erganii qarshii lafa seeran alaa kanaa qonnaan bulaarraafaa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru na baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uu isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anu jalaa diiguun sirriin turre hundumaafiyyuu kan isin baasu akka kootti waan e-commerce kan hojjechuudha maaliif wanti kun biyya kamittiyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu biyya arabaa teessanii hojjechuu dandeessu biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu eessayyuu teessanii hojjechuu dandeessu So kemali rati hujanna kami tu janna kanjeng. Duran durse Amazon rati hujan desu. Amazon Ethiopia stata ni Amazon rati kurkuruni dan desu. Biara bastata ni Amazon rati kurkuruni dan desu. Amazon rati global seller kanjeng accounti banatu. Global sellerini biya Araba, United Arab Emirates fi Saudi Arabia warra jirtani independently banu qabdu jechun accounti addati kan banamu akasera Amazonit independenti da kanaf independent kantai kani isim bantani jechun Amazon irratti Amazon salary tauda fi biya ala America sato Ethiopia sato esattu yu prime memberi tau kabdu prime member chuni jiatti dollara afortama mo mal hinka falchisa dollara afortama hinka falchisa chimboda dollara afortama sana kafaltanit seller accounti banattu yo biya ala jiratani yo ken Ethiopia jiratani accounting price in barbachesu allistani seller accounti bantani seller accounti sanan galtu erga acherra galtani boda businessi kesan mal donfanis gurguru dande sundi garin garu kam one makamratti yo jetta isai ga businessi kamti jal qabdu kana duras barsisnerra devine hundurati simbarsisna logo matakesani qabachu qabdu maqa matakesani qabachu qabdu brandi matakesani qabachu qabdu isani sankuni brandi kesani sana ojjetu isakesa wanti acherratti beksistan yokin wanti acherratti gurgurtani Amazon irratti fakenyef wan hunduma gurguru dandes wanta hunduma wanti Amazon irratti gurguramne wan murasa wan jir hunduma ojjetti acherratti gurguru ni dandes ama inni tokko gamne yotatani Amazon irrafutani Amazon irratti gurguru ni dandes merga kesensun fakenyef namota baye kanangorsu t-shirti T-shirti design gochu. T-shirti design gotani Amazon irratti Amazon custom injera. Amazon custom injera. Amazon customized T-shirt tani achin boda customized design gotu. Fakenya maka kesani. Yokin maka nama toko. Yokin maka jala tamu toko. Trump jachu dendesu. Obama jachu dendesu. Yobar baden. Kambar baden. Sura sani irra kesani achin boda Amazon. Achumarra Amazon marra. Case for Amazon marati design gotani achumarra copy got one bramiti screenshot got chudendes screenshot gotani achimboda Amazon salary rake so Amazon salary ragafa kesani Amazon salary ra namni hina jajata namni yo ajajate isembra dufa ajajate is email kesani terufa senisi Amazon seller account kesani ra lalu kam guyaguyan checko chukabtu asette wanani senitemo Amazon a disadvantage nisa customer in meshato ko ajajate guyala makesat ergufika guyala makesat kane jachuni garin Amazon kaninni filatu malinni warra gurgurani amma dor kayujira Amazon t-shirti gurgurtuota e t-shirti san Amazon irra yubittani T-shirti kudana jajjani. Yokin Alibaba rabi tu dandesu. Gati rakasane cerrat targatu. Alibaba ratis. Gati Amazoni gadi nargatu bayinan. Gati Amazon cemara garu. Shane, Alibaba, AliExpress. Kani China kuni jiru. Isan sanara. Ajajjani acimboda. Isinirufa mana kesa mbaka jertanite sinirufa yokini mo mana kesa niti yu ngesina akadu fungorina waribiya araba jertani madami kesa nifo jertu kanaf me sininufuta direct Alibaba ra Amazon Fulfillment Center kanjara mujer biya araba biya baye jara Dubai jara Saudi Arabia jara Mali jara achiter gitu sin t-shirti atau wantota gara gara achiter gitu Achimboda acheta a acheta et yonamni ajajate Amazon achuman furerk karshi ni senigal karshi fakenya of t-shirti toko Alibaba ra dollar shanini obittani isa dollara shanin bitansan Amazon irra dollara 10 yookin 20 man kessu achin boda dollara 20 man yookessani dollara 20 mati ingurgurama namni najaja namni yo ajaje jere achin boda Amazon malgora dollara lama kan Amazoni ogurgurame percenti lama echu inni suni lama fa handling idaf yookin once and one handle sigur once year gefi dollara lama sirra kuta dollara digdamati gurgurte kanaf dollari afur sirra chita dollara kuda jaha si erga jechu Amazon ati t-shirt isan dollara shanin bitte kanafi dollara shanin bitte dollara kuda jaha kani argatte isa kessa terfinke dollara kuda tokko jechu kana ahala kananu jechu dandesa wanti sibiran ufu wanti ijani yu nargitu wat t-shirt isan ijani yu nargitu isan mat wal kessa fit isa Alibaba na Amazon iterga Amazon immo fudeti warraja jajetansani erga ati wanti sibiran ufu wamtun jiru kan sibiran ufu karshi ke kof karshi charra argatu jechu kanafi hala sanin Amazon irratti gurguru ni dandesu asirratti Amazon is Walmart is wan makasiti Walmart wanta dagodu kan America kan Walmart Amazon no complex it amali fi taxi fa tax ID fa mali fa wan kasiga fatat no complex it Walmart garu international seller ida global seller kan jedamu ID America singafatu namni kamiyu ratti ojjechu ni danda inni rakkoon Walmart Walmartin eessa jira jechuun fulfillmentin jira kan Walmart sana iddoo Walmartin jirutti yookiin fulfillmenti Walmart sanitti erguu qabdu sini yookiin immoo yoo sirritti beekamta waliigaltiin jiraate waan sun isin bira jiraachuu qaba t-shirt yoo ta'e amma t-shirtiin isin bira jiraachuu danda'a. Nuti nu wajjiniin akka hojjettan kan barbaannu bunaa fi kitaaba. Bunaaf kitaaba iyyuu as Amazon irratti, Walmart irratti, iddoo baro eBay irratti bakka barbaadanitti hojjettan nuti isinii dhiyeessina. Keessattuu kitaaba isin ijaanuu argitan. Anis ijaanin argu isinis ijaanin argitanii garuu qaamni erguuf hin jira mana isaanitti erginaaf. Kanaafi kitaaba irratti keessattu warra hojjechuu barbaadan nu dubbisa sirritti wajjiniin hojjenna biyya kamiyyuu jiraatanii jechuudha. Isattaanee ani kanan jaaladhuu fi kanan irratti hojjedhu hundumaa nan qaba. Amaazoonii irrattis nan gurguraa baay'ee gammachuu irraan qabu. Maalifi anaa fi fedhiin koo kitaaba fi buna baay'inaanii in ergina gaafa jedhamee badi jedhamaa maal jedhamaa xinnoo Amaazoon irratti buna gurguruun xinnoo natti ulfaate garuu stiil yaalan jira Walmartii kompileksi nutti ta'ee stiil hojjechaati kan jirru ayeenii garagaraa nu gaafate stiil seetaap yeroo tokko seetaap goone gurguruu jalqabneerra Amaazoon irratti baay'een gurgure. Garuu Walmart irratti agamma hin gurgurre still I am trying baay'een yaalaa jira eBay irra nan jira stoora qabna garuu eBay irratti agasuma hin gurgurre kana nani baay'ee gurgure Shopify irratti Shopify baay'een jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf Shopify'n akkamitti hojjeta akka Walmart miti akka Amazon miti Shopify'nis kafaltii qaba. Ji'aan qarshii torba 40 moo maal kafaltu dolaara Shopify'n kan keessan Shopify'n kan biraa otoo hin ta'in kan keessan Shopify irratti banuudhaa fi Shopify irratti dursee e-commerce kan keessan jechuun dotcomii bituu qabdu onlaayinii jechuudha.